Incwadi kumaHebheru sahluko 4. Ngakho ke masesabe ukuba kuthi kusekhona isithembiso sokungena ekuphumuleni kwakhe, kungabikho noyedwa kini obonakala esele emuva. Ngoba phela nathi sashunyayezwa ivangeli njengabo, kepha izwi abalizwayo alibasizanga bona lokhu lingahlangananga nabezwayo ngokukholwa. Ngokuba siyangena ekuphumuleni thina esikholwayo, njengokusho kwakhe ukuthi, kanjalo ngafunga ekuthukutheleni kwami ngathi abakungene ekuphumuleni kwami, nakuba imisebenzi yayenziwe kwasekusekelweni kwezwe. Ngokuba ushilo endaweni ethile ngosuku lwesikhombisa ukuthi uNkulunkulu waphumula ngosuku lwesikhombisa emisebenzini yakhe yonke, nakule ndawo uthi futhi abakungene ekuphumuleni kwami. Ngakho ke lokhu kusasela ukuba abanye bangene kukho, nalabo abashunyayezwa kuqala ivangeli bengangenanga ngokungalaleli. Uyanquma futhi usuku oluthile oluthiwa namuhla, esho ngoDavide emva kwesikhathi esingaka, njengokushiwo kuqala ukuthi namuhla uma nilizwa ezilakhe ningazenzi likhuni izinhliziyo zenu. Ngokuba uma uJoshua wayebaphumuzile, wayengayukukhuluma emva kwalokhu ngolunye usuku. Ngakho ke kubasalele abantu bakaNkulunkulu ukuphumula kwesabatha. Ngokuba ongenile ekuphumuleni kwakhe, yena uphumula emsebenzini yakhe njengoNkulunkulu kweyakhe. Ngakho ke masikhuthalele ukungena kulokhu kuphumula kuze kungawi muntu ngaleso siboniso sokungalaleli. Ngokuba izwi likaNkulunkulu liphilile, linamandla, libukhali kunezinkemba zonke ezisika nhlangothi zombili, lihlaba kuze kwahlukanisa umphefumulo nomoya, amalunga nomkantsha, lahlulela imicabango nezizindlu zenhliziyo. Futhi akukho nto edaliweyo engabonakali phambi kwakhe, kepha konke kwambuliwe kusobala emehlweni akhe esiya kuzilanda kuye. Ngakho-ke lokhu sinomphristi omkhulu kakhulu odabulile amazulu, uJesu indodana kaNkulunkulu, masibambelele kuso isivumo sethu. Ngokuba asinayo umphristi omkhulu ongenakuzwelana nobuthakathaka bethu, kepha ulingiwe kukho konke njengathi engenasono. Ngakho-ke masisondele ngesibindi esihlalweni somusa ukuba samukeliswe isihawu, sifumane umusa wokusiza ngesikhathi esifaneleyo.